It's Lee John.
Lee John.
West side mpaka coast.
Ricky Black hapa au sio? Chost dawa. Wanasema na watenga sababu nimepata matenga. Yeah. Ricky Black. Ricky Black chost dawa. Kolabo hii ni vita, nishengia USA, US way. Mtadata nikipata US pay. Marapa flan wa Kenya wana kama USA. Siezi enda Marekani, huko nisho gani. Dana truck na wabudi na wakaba ko babisho. Zeda thema nini, Miss Chani kama nipo mimi kama mimi. Kwa list MC kamili, wacha baki namba kumi. Ricky Black kwenye BBC News and Bad News. Walidhani kwa kurap ni raisi. Sasa megundwa wezi tunga track bila sisi. Mina thamanya jeans weka misi. Hakuna cheku gelsi mindo chelsi dawa. Na eka my game up na naichorea map. Nova lab na mwagika kama maji kwa tap. Ni ite Ricky Tank Twister. Kiboko ya my sister. Shabiki wa Manchester ta kwa ndoto miu freestyle. 2-5 flow washapa gawa. Kwenye flow flow tushawa gawa. Lee John gang chosi dawa. Lini tuta retire. 2-5 flow washapa gawa. Kwenye flow flow tusha wagawa. Legion gang chosi dawa. Wanauliza lini tuta retire.
Legion chosi dawa niko 50 bro. Hii kitu mini pro. Kolabo hatri hapo kando kuna chakri. Delia sound fresh, wana nita virgin. Nikki go ahead, wana nita tragic. Sinaga time na watiaji, sezi show kauni kanji. Ntachafua label, ata kama nijiganji. 125, that's my code to the wayside. Wana nskiza from ronga hadida. Nina ubongo shinda flavor, viga tizi, I'm not easy. Naroga by force, kuwa weka on toes. Kenyan hip hop now we hold, tunachase izo goals. Kiza rhyme tele, na deliver daily. Wana take 9 months kama mimba, nadunga ka. Amiba, if you don't know, stay put, tanikosa kwenye tele. Ndazidi, wazidi na ujuzi. Nadunda na mikiki, nshawa banako. Ndiyo mana hamstiki, it's another visit. Nabamba mashabiki, kaa kando wewe hita. Sina sound better, huu mchezo nikondani. Suna jua, sikyo kufanyani. Miti zote ni telesi.
Yo. 2-5 flow, washapa gawa. Kwenye flow flow, tushawa gawa. Legion gang, chosi dawa. Wanauliza lini, tuta retire. 2-5 flow, washapa gawa. Kwenye flow flow, tushawa gawa. Legion gang, chosi dawa. Wanauliza lini, tuta retire.
Na mavasu tathani mini vibe. Siku na mchana ni korada kama chogi. Choki kwa mic na kwa makama glue. Wanapenda this sound na flow kama river. Na flow sijaiba tamu kama liver. Stona kaka lifa. Really kali mental nisha kuwa gachizi. Niko busy kila siku niko busy. Nipate na waligion tukisi that deal. Then later tuna steal that show. Mpaka hater anafeel to make it that show. Sijakuja kujaribu nimekuja kuharibu. Nisikize kwa makini na kuingia akilini. Tangu lini, tangu jadi nimekuwa nikifoka. Siezi choka, hama rapa na watocha. Chosi dawa, come closer. Hama rapa tunabaka, mukadhara. Kani kesi tunajibu, mahututi ndiyo hali wanabaki.
2-5 flow, washapa gawa. Kwenye flow flow, tushawa gawa. Legion gang, chosi dawa. Wanauliza lini, tuta retire. 2-5 flow, washapa gawa. Kwenye flow flow,
Chaka flow toka mbio, lipuka kabazuka. Mikasa inazuka, walitisha tunawapa. Nilijo na cheusi, kama kawa, wagonjwa pewe dawa.
Wezi gita rasta na unakula nyama choma. Malaya chungu na shida yui. We out.